Street Kids Music.
Wagwan, wagwan. I go by the name of one nature. Yeah, this should be called program. Today,
yeah.
Dango, Abe, the Bambelchi.
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 Okay.
Apan seko. Pangan seko, patwambe pono mbapa. One nature. Pamu kwa shima festile ichilaka. Na fwa machafika na kumusana. Gigo inaifimba na zeguka. Tonesha ni profetis puni kaliba. Ieve kulibe na kulimba. Mutifuwa mi ndia mfake Sudani. Flossing akalanda ni sotambe. Chelele, swimpa kumbi pambe.
Yeah.